Abantu abalala basatu be bazuuliddwamu ekirwadde kya Ebola ebundi bujjo wano mu ggwanga ekireetedde omuwendo gw'abantu abaakazuulibwamu obulwadde buno okuwera bataano. Bino bikakasiddwa Direkita avunaanyizibwa ku byobulamu mu Minisitule y'ebyobulamu Dr. Charles Oraro mu kiwandiiko kyafulumizza eri eggwanga. Dr. Oraro ategeezezza nti abantu basatu abaazuuliddwamu obulwadde kuliko ddereeva eyatambuza munnansi wa DRC yasooka okuzuulibwamu obulwadde buno mu ggwanga era n'afuna obujjanjabi. Omuntu omulala ye musawo eyawa obujjanjabi eri omulwadde yasooka okufuna Ebola wabula n'akwatibwa akawuka kano nti kyokka naye agenda mu maaso n'okufuna obujjanjabi. Ate omuntu owookusatu eyasangiddwamu obulwadde buno ye munnansi wa DRC ng'ono naye yayingira Uganda okuva mu ggwanga lya DRC nga yapangisa ennyonyi eyamutambuza okuva mu Arua okutuuka ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe n'abaako eddwaliro ery'obwannannyini lye yagendamu okufuna obujjanjabi. Ono yayingira eggwanga ng'alumizibwa mu lubuto era yasiibulwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno n'addayo ewaka wabula omuvuzi w'ennyonyi yatuukiridde minisitule n'abategeeza ku nsonga eno nabo ne bakola okulondoola era sampe ezaakoleddwa zakakasizza nti alina obulwadde bwa Ebola. Minisitule y'ebyobulamu wabula esabye abantu okusigala nga bakkakkamu kuba abo bonna abaakwatagana n'abalwadde abaakakasibwa bazuuliddwa era nga balondoolwa. Minisitule era ekubiriza abantu bonna okubeera obulindaala n'okusigala nga bagoberera enkola zonna ezaateekebwawo okuziyiza okusaasaana kw'obulwadde buno. Minisitule esabye abantu okuloopa abo bonna be balaba n'obubonero bw'obulwadde buno obuteeberezebwa okubeera obw'Ebola mu bwangu ddala ne mu malwaliro agabali okumpi nti kubanga omuntu w'afuna obujjanjabi mangu emikisa gy'okutawaanyizibwa gibeera gikendedde.